hayi bokrovisi hayi 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 yabona lento ukuthi masithinise nabantwana benu bese nizinabo awubheke manje senibheka bethu ngumhawu manje yabona abasekho free abantwana bethu manje nesiphazamisa manje nesiphazamisa
We are supposed to meet somewhere in the morning. We are supposed to meet somewhere.
nibheke senibheke abantwana bethu